أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اصدق الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإياكم بالله. Nuanom akyirefoɔ a yɛhyia mu wɔ nyamedan kɛseɛ a ɛwɔ soano ha no, ɛyɛ Regina Chief Imam Abdulmumin Harun nyamedan no a ɛbinada biara yɛkenkan bi kɔyɛ Riyadu Salihin Kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadi. Yɛne mu wɔ akenkan a ɛyɛ Babu Ikhlas wa Ihbari Niyya fi jami'i al-a'mal wal-aqwal wal-ahwal al-bariza wal-khafiyya. Ɛkuna ɛyɛ nkantepa nkankyeɛ a wobɛyɛ ɛfa wo dwumadie ɛne wo nneyɛ ɛne kasa a wobɛfi w'anom mu a ɛbɛba a ɔnte deɛ ada a dekofei ɛne deɛ ɛsoma wɔ mu. Wobɛɛ no Ikhlas khalisa, wobɛɛ no korogyee Nyankopɔn nti. Ɛnɛ yɛne mu bɛwie hadis a ɛtwa toɔ koraa wɔ mu. Ɛyɛ nkunsuo anaa nkankyeɛ a nnipa wobɛyɛ a yɛ kankye pa wode bɛsom Onyankopɔn wɔ dwumadie biara a wobɛyɛ wɔ wiase ano. Hadis twa toɔ a ɛtoa so dumienu fɔl ɛnya firi wa an abi Abdurrahman عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انفلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. حديثي ينفري أبي Abdurrahman Abdullah ɛyɛ ɔpapa ɛne bun Umar bin al-Khattab. Ɔno nso Umar ne papa ɛne al-Khattab. Nti Abdurrahman ne papa ɛne Umar. Umar a wɔyɛ khalifa a wɔtoa so mmienu ɛwɔ Islam so mu. Ɛna Umar wei wɔn soso ne papa ne Khattab radiyallahu anhuma. Nti Nyankopɔn ntwene nka wɔn mmienu nyinaa. Kala ɔkaa sɛ hwan na kaa sɛ Abdurrahman na ɛka sɛ samitu رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ɔte sɛ na Yankopɔn bɔfoɔ Kɔmhyɛni Muhammad Nyame asomdwe ne n'ahummɔborɔ nka no yɛhuu na ɔɔka se anaa ha no na ɔɔka abakɔsɛm bi de akyerɛ ntalaka talaatatu nafiri ɛdɔm nnipa mmiɛnsa ahodoɔ na ɔmo ɛretu kwan ɔmo nam kwan so a ɛrekɔ a ɔmo afiri ɔmo brɔɔ so mimma nkaa na kwapilako saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa no yɛ nkurɔfoɔ mmiɛnsa bi a ɔmo di ma ne mu kan ansa na me Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam meeba kyɛkyɛ saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa wei a Kɔmhyɛni ɛreba abɛkɔ ɔmo asɛm mu ɔmo yɛ nkurɔfoɔ bi a na ɔmo yɛ annabi musa nkurɔfoɔ anaasɛ annabi isa nkurɔfoɔ kyɛkyɛ tetefoɔ a wɔnom ɛwɔ hɔnom ansa na ɔno Kɔmhyɛni ɔreba kyɛkyɛ Moses nkurɔfoɔ anaasɛ annabi isa nkurɔfoɔ ɛna hanom Kɔmhyɛni sallallahu ɛrekɔ ɔmo asɛm de akyerɛ yi hatta awaahum almubin ila ghari fɔpempɛ mframa kɛseɛ bi faeɛ ɔmo nam kwan sɛ ɔmo rekɔ ɛna mframa kɛseɛ bi bɔɔeɛ mframa no a ɛbɔɔeɛ ɛna ɔmo pɛɛ baabi a ɛyɛ sɛ bodan mmena mu ɛrekɔ akɔwura fadahalu ɛna ɔmo wuraa saa bodan anaasɛ kane no anaasɛ nnɛda yi wobɛtumi akɔ mmea a bia bi wɔ hɔ no wohu sɛ boɔ kɛseɛ bi wɔ hɔ no tokoro dam wotumi wura mu anaasɛ wobɛtumi ahu sɛ mmena bi yɛtumi atwa ayi wobɛhu sɛ ɛtɔ da a wonam nwura mu anaa mmoɔ mu wohu sɛ boɔ no atwa tokoro kɛseɛ a sɛ nsuo kora ɛtɔ a wotumi akɔkɔ wura mu na ɛhɔnom mframa no ɛrebɔ no na ɛbɔ paa mframa a ɛde nsuo ɛreba nti ɛmaa wɔnom atu mmirika kɔkɔ wura a saa wodan mmena no fanhadirat sakhratun min aljabal ɛhɔ ara na boɔ kɛseɛ bi afirii pepɔ bi so pepɔ no so ɛno munimuni emunimuni saa ɛbaa fasadat alayhim alghar ɛna ɛboɔ no ɛbɛbɛsi tokoro no anim sɛ bodan no geeti no ɛmina no anaa ɛboɔ no ɛkwan no a ɛda hɔ no ɛna ɛboɔ no ɛbɛbɛkataae ɛbɛbɛsi saa kwan no na wɔ mmerɛ a saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa no ɛwɔ saa ɛdan no bodan no fakalu ɛhwaa na ɔno mmiɛnsa obiara ɛkyerɛ n'adwe ɛna ɔmo kaa sɛ ɛnnahu la yunjiikum min assahara bia a yɛwɔ yi ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛtumi anya ntwitwakyeɛ afiri ɛboa yi anaa ɛboa yi ɛbɛtumi atua afiri hɔnom ama yɛagya yɛn ho apue akɔ baabi a yɛrekɔ anaa ɛboɔ no a aba abɛkata saa bodan kwan bie no ɛbɔ no bɛtumi aturu hɔ no ɛboɔ no tare hɔ no ɛsum hɔ a akata kwan no ɛna saa deɛ a biribie no ɛbɛtumi atwitwa yɛ afiri saa ɛboɔ yi ɛho ila antadau llaha taala bisalihin amalikum nti yɛde adwuma di paa yɛdi ɛde ɛfiri nyame ɛde tu nyankopɔn ani ebi ani yankopɔn ahwɛ yɛ adwuma di pa no a yɛdi no ɔno yankopɔn ti na wama saa ɛboɔ no api nkyɛn na yɛtumi nya kwan awe kyɛ hanom saa ɛdɔm mmiɛnsa yi wɔnom sɛ bibie no ɛbɛtumi atwitwa akye ɔmo afiri saa ɛboɔ yi ti a aba abɛsi kwan a gye ɔmo di ɔmo dwuma di paa wɔ ho adi nyankopɔ enti ɛde srɛ nyankopɔ na sɛ nyankopɔ ehu somu nyankopɔ ehu somu dwumadie na ɔmo di yɛ no sɛ wɔnom ɛbɛ sɛ ɔmo hu ɔmo dwumadie ɔmo di yɛ na sɛ ɔmo di nyankopɔ nti a nyankopɔ sɛde sisi nyankopɔ bɛma ɛboɔ no ebe firi hɔ no ama ɔmo anya kwan adwa soɔ enti hanom fɛ. Point Ben and a star and ransomed, so we in eye. Point to me, I said, or Mujuma dia or Yan Yakupon for good in the Yakupon. Or would they walk pie, and they are still treated up for Yakupon. The tap a pepper, to my dear dear, the Dipia will be at Yanom, a Yapapa, dear to my Dipia, who lets me the Athena Yakupon, Yakupon, search my dear me, send me a Nunsia, Yakupon. Sustain a very through in your manner. The super people to me depart, Eddie, I told Eddie, I fast, Eddie, I still trade down with Ancopon, and I will still feed Ancopon. Call a rotten in minimum, and a mummian son of Ransamian son, and a mumu bacon, a sorry, a car say, Allahumma, oh, trade down for Ancopon. كان لي أبوان شيخان كبيران مي ميو أبا ميو ماوكو ميينو أتياسي مي بابا أني مي مامي وانوم أنيني تاي وانوم أنيني پا سوى أمي أمتني فو وانوم تسو أبكو جي تاتو أمو أنيني pa eyi kabira wo mu enyi pa wo enti sheikhan wo mu enyi ni 20% to mutuwi aye fita so wa kuntu la aqbiku qablahuma ahlan wala mala ana wonum susunu me ana miye obi a me hwehwe me ko ekopɛ eduane ɛde brɛ wɔ mo ɛmɛ ɔmo di ansaane ebi aso me ba ɛne ɔbusuafoɔ a aka nyinaa soɔ maana ɔmo ɛnni obi a ɔhwɛ wɔ mo gye me na mehwɛ wɔ mo ɛne m'ɔbusuafoɔ ɛne me mma ɛnyinaa na fɔna ayiyi bi falago syagyare yɛwuman ɛna dabi Yankopon metie ɛfa akɔhwehwɛ ahaban anaa dua a ɛyɛ green so dua green mefa akɔhwehwɛ saa dua no ɛde aba abɛyɛ maade a meba abɛyɛ enti mekɔɔyɛ no falam areh alayhima mantumi anya ho amma efie ɛntɛm ambɛhu mawofoɔ no amma ɔmo aduane andi hata na makɔpem sɛ ɔmo dae hanun fahalabtu lahuma gabu kohima na wɔmu aduane a wɔnom ɛnom ɛyɛ wɔmu aduane a ɛyɛ milk anaasɛ pɔnkɔ no fu nsuo no nantwie no fu nsuo a me pɛ ɛde brɛ mawofoɔ nom ɛma ɔmo nom fɔgyana tuhuma na emeyi mekɔɛ ɛkɔkɔ pɛɛyɛ no mebaeɛ no na ɔnom mie nyinaa na ɔmo ada kyɛsɛ ɛna afɔ no na fakarihtu awfadahuma na mepoo no makomam so sɛ menyane mawofoɔ no mmienu so sɛ mehaw anaa mehaw menya ne ɔmo ahaw ɔmo ɛkɔ ɔmo nna no a wɔmo ada no wa an akbiku qablahuma ahlan aw mala ɛna ɛno akyi so na manyana mawofoɔ a ɛyɛ wɔnom a mehwɛ ɔmo ne me mma a mehwɛ ɔmo wɔnom nyinaa so so ɛwɔ hɔ a memma a wɔmu nyinaa aduane no ɛnnie falabis ɛna metintimuyɛ anadwo no Sinaminaso na junum ta was kada shu ala yadi na kramwa ta enemtue no funsuo ni egum na ekita me a itina hono tina maofonum efunano echense wonu beta asori antaziru me chese isti kaduhuma me chese wonu ebe sori hatta baraka alfajr ekwa pense fajr yame fe esumi wasibiyatu yatabaghawna inda fajr tanrenum ninano memma na wonu etira nso a wonu ekita minanu omu kita menai dendede se okon edefo fastayqala fapimsa maufonu enyaneye fashariba babu kohuma ena mede ta nchiri kunsu ni emma wonu emma wonu eno wonu so papaye bi a ebi mo eye wonu awfono inde ko bi te kanefo na omo ani kun ewo awfono etin enefo ampaso ya ne pre kanefo na omo de kuo ene ani kie ede mo omo awfono ta omo she wonu maaminu omo hwe omo wonu papa no na omo nko omo di agro kanefo omo nko papa ono obeta ekom ama ne maame ne ne papa no ono da ko kanefo na wezu akopon ete na akoda bia so atas banwe omo awo maame o papa ana se yo o papa nua won mo mi empenko mu o fie obe hwe omo amo mu asidi ame so ta akoda no be yinsira e uya akopon cheta brandewe budan no muwo ene ebo na ba be si wonu bebi o togo na o se mu na mu nya bebi ti wadi jumadi tadi a wa ye jumadi ta o ye nfie e de tu nya bi ene so onu yakopon si ene o ye taade na he e fa na o ka ta tem we wie ene o ta peja Allahumma o tweda ko yakopo en kuntu fa altu dalika sa tumya mi kaiye tamiye no ibtiga awajika e de sese wu yakopo wani munya shira waato akifyaka so miye tamiye de sese Uya kopon wani munya Fafarrit anna ma nahnu fihi min hadhihi sahra ana yankopon ma sabiye ya omiro Fafarrit anna ma ta egowete empia enfiri ho nye nya fai yempo ma ebo no enfiri ho nye nya fai empia fanfajara shay'an fana ebuo no ka krem eye guru ana ekwan ka krem kituo bi beda ho hadith bi se la yastati'una al-khuruj minhu enya dia wonu ebe tie esri ta tokoro no amnanu so tete obo ni pa ewe wo wie no ka jankopon temie nu dia sha me hwe ma ofo a me fa ma ofo nu enni ako na hwe anaju bi bra me bra ye kom edime bai ma ofo nu nyina ada nanso omo bi a mitina me na so ma na ekopem so ofo danya ne ye kopem ahmaati mitra hono benai omunyani asa na bebo ofo aduane temienu nti amani show eni akoko ma ebo no ehika trebi e ma find out na so ta kwai no wo munsa mom de ometibi de omunsa wuram na so omuti ntimi wuram omo hunan ntimi ntie omunsa de ometibi de omunsa wuram papa oye yakobo do to asume ni so ka se do to asume ni so qalan a do to asusu e ka se allahumma tweda ko yakobo innahu kanat li ibnatu ammi na mewo no fa eba lo fa ba so na lo fa ba no kenet ahabun na ilayya ta lo fa ba chege sada no ho teno nipa epena tempa mana emema epena epene pa wa fi riwaya tem kainu bifu hadith fufro so hadith fufro kuntu uhibbuha ka ashaddu ma yuhibbu rijalu nisa kuntu uhibbuha me donopa ka ashaddu sadie ma yuhibbu rijalu nisa sadie bema edo opapa said the bema edo opapa se ada se oni ni gbogbo adwaman ana se obeware no sana na meto ewo ta do opapa fa aratuha ala nafsiha na me fre oba no tanko oba no omra na mene no emu adwaman ke oba no ta kwai so famtana min ena oba no epo ye be friend bia oma be friend bia ofi me be friend bia oma me ye sa oye me sa be friend bia oma no apo me fra be friend se me ne eta hatta alammat biha sanatun min as-sinin fa pinse eduru ahotre emre ewo enfie ahotwo bi a twam fa pinse enfie bi bae ahotre eba paye pa mana hanom ahotre a eba paye oba no ebe yire tuma nte na okonu nyina ente asido mu nyina awu ne maame ne papa awu he no omu nyina awu e ma nya yo oba no ebe di mpo ebe ye de e de ma so enye ye adam masbiha sanatun min asini so na faja atni ena oba no ena oba ati samre no to bitum ye skani Ruta and Obama Cherno Fa Toyituha Ishirina Wami Akadina Ena Memano Ka Ya Ishirina Wami Akadina Dinara Ya Arabic was Kaya 120 Dina Ena Dema 120 Dina Jet is Kakatia Samra. Ena otiye edi maa oba na kwa pimsa anu anino eka ata ala antokhali baini wa baina nasiha menino eshe bo te medi emano na ono susu edi nuhu edi amami fa ale na ono susu edi nuhu edi amami wa bayna nafsiha fa'ala no nso so edi no edi aba yesa omo eye exchange Wababe pesika, medi ama. Kani nye, ena oso, fa ahoma nami lona. Gada mpo, nami reho se minu beti, aminu bebo e jamani. Enu wankine su. Ene se se nya, akam. Kasa wababe nchendi ya, ene mema usikano, medi ma wa, ene mitiswa di ame chefru nchendi. A eje ijama eno enano oso ubeye edi ama. Hatta papemse eza padaru tu aleiha. Papemse wani obanshi, wani eye enshisheye, ewye ye, ema akonisi asye, eba wo enitem. Obana pineso, ane, kano ahotsuwenti, kwekanma mebeto, makeneso se, wone me enna. Ni wa fabano nuwe. But in riwaya, adi ispokro, semkainu bifokro. Falamma ka adetu, bayina ritileiha. Embra, fabano euro ni hunam nina, ni nuoman nina wa auro, beman so auro ni hunam nina. Oro ni hunam nina ewie wadenu, ejainu. So, ete aduru se, sebiu, wane obanu, bemanu, eba de butu obanu. So, kane, ehanu obanu kata, bemanu eba de butu nesuanu kate, etakotla. So, yankopo, wala takotbal khatama ila deha. Adia eye de mwa soa enye ouye, den ko en koutizu. Adia, dakata so, a enye ouye, den koutizu. Chatamo akatide, okouno, oyen akakwa. So wala takotbo laka atama, ila de haki. Adia, a year would be a farm, Wakatatu, and for Uncle Beauty. And Mr. Edifan. Mana, may I near or bad, the lion say, I am big, over the damage, over the fun. We are the Awaria, the Dutu, the Unwari. You are fat. In front of Papa, enemy. Who are your better papa? Now, Adia, a yo bibia, or baba wareme, et ma konifi. Wo, and ma emmeti adia no ho, and the two of it, and my daddy man. So, oh, I come out of Bano, a kind is there. About three have been no. Now, and then, Emma, one of any nam honor, tell you. Emma no be, do you no be, and my one get it to a nam win. On Shen who ye, and Katana deja so, and when Yama and Popa Yama on Katasso. No, I take charm and rancy and mamma, oh, I want day. Into old bearman, oh, Kawarita or Barry. We be kind of worry, mamma, to do our one thing and son of old mother worry. Our rebels to give me over. A man if you are Munya, the Bulu, or Munya Proje. A man if and a mamma to be. Eddie kind of say a man. One word the kind of say a man. A mamma now soon say a man. Now, what do you have opinion with Sony Bowery? Who are the kind actor of you? Who bear man on your project? Shed your Oba air cat there. Bear man, a Muslim cow womb. Sadia, your footwork, Hanum, a footwork demand. A mamma, and I am ma, the Oba for a Muslim, no about bear man chair. Eh, baby, nye bibi, yo baby, and hese wenyano, eh, se, ofa saa kwan no so ene ne ta ansa no ama ta ade no mien jai ena mema ne pi e mema no duduo enye omu ni na wonu duduo ni na omu nkitu omu huye ansa no mo awa omu ware kura no a na omu ta ni na munchenche na o suban bẹ́ẹ̀ na wo ẹtún bẹ́ẹ̀ mu na wo ẹtún bẹ́ẹ̀ ẹtún bẹ́ẹ̀ mu na wo ṣẹ́díẹ̀ ọba ẹ̀ẹ́ka ẹ̀dí tẹ́ òkè bẹ́ẹ̀ ma wà má ní ṣùgbọ́n náà wà má ní ṣùgbọ́n wù káàṣì wà wúrọ̀ nù hù fúra bẹ́ẹ̀ wọ́n wá hù tiẹ̀ ẹ̀nẹ́ mìíràntiẹ̀ múmiẹ́ nsọ yẹ̀ hù yìí ẹ̀nẹ́ bẹ́ẹ̀ hù sẹ̀ nkọ́dá nkìtìnkìtìnkìtìn mì sebi duduo nyina adwaman sɛ wɔbɛka nyamesom ama no asie nyamesuro bɛɛ na ɔ na akoma mu mmeranteɛ nkɔdaa nketenkete no a mmeranteɛ no ɔmosɔresɔre no ɔnduru 20 years ɔnduru 25 years nkɔdaa no anadwo amanfo ada no mmarima no ɔmosɛsɛ nkɔdaa nketenkete no ɔmo 15 years 13 years 15 years. Nobody can say my way. It was a number of that age, you know. For that time, now for that only answer. 15 years. Abai wa yansa beno. 13 years. Wano yansa beno. And he said, "Bear me, sir, my easy." So they said, "What sir? Eh, the man you come out of that door." Eh, sir, I will call no. Eh, that sir of whom mano. Bẹ́ẹ̀ma bí fúra ọ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ náà ní ọ̀nà ẹ̀ńkọ́ ẹ̀sẹ̀ ọ̀mú kátà tí ọ̀mú má máa nù àwọn ẹ̀wọ̀ ọ̀mú ọ̀mú ní ọ̀mú òbí wọ́n ẹ̀nẹ́ hwẹ́ tí òbí kà tí òbí ẹ̀ka àtìwé òbí bẹ́ẹ̀ma jamaí no adọ́ọ̀sùn jamaí no àmà ẹ̀ǹkọ̀dá ǹbu adìẹ nkwadaa no ɔmu mu adeɛ mmaa no tu mu adeɛ mmarima no mu adeɛ duka adeɛ mpanimfoɔ yɛ no ɔmu hu ɔmu yɛ bi adeɛ awarefoɔ ɛɛyɛ no ɔmu yɛ bi nti ɔmu hwee ɛnɛ beebi ada ne adwaman ɛkɔmhyɛni ha nti ɔka kyerɛ bɛrima sɛ wala tafuddal khatama ila bihaqi mmuaso a yɛakata so nkɔ nkodie wɔ mmerɛ a nkodie wɔ mmerɛ a ɛnyɛ ɔdea maana nworɔ me drɔs ne tieto wɔ mmerɛ a tieto no ɛnni wɔ yɛwɔ bi a ɛsɛ sɛ ɔno no ebiemi tieto na ɛnyɛ wo ɛti so nyankopɔn ɛwɔ ɔka asaa wie fansɔrɔf anha ɛhɔa na bɛrima no sa ɛna mesɔre firi ti so pɛpɛpɛ ɔbaa no ka asaa kyerɛ no a mebɛda ne so no ɛhɔa na mesɔre yɛ ntɛntɛn firi ne so wahia ahabu nnas ilei na ɔyɛ obi a mmarima dɔ no paa ɔmopɛ ne paa ɔyɛ obi a mepɛ ne paa wɔ dwaman ma mepɛ ne paa kyɛ sɛ ɔbaa na ne ho fɛ paa ɛno ɔbaa na aberanteɛ no kaa sɛ ɔtwe da nkonyankopɔ wɔtaroktu dahab alladhi aqtaytuha ana bijai saa jete no ade ma kana ade ma ana bijai saa ade ma ade onfa na onfa ye wano se na ma ne kwa o boy wano o pedan saka allahu in kuntu fa'altuhu dhalik saa ɔbaa yi a mesɔre firi ne so sɛ mesɔre firi ne so wɔ owuwu nti a debe ɔbaa no kasa ɛta kodaa so nyame It's an osori. And if you have a motori, why? Osori, young popai, in a baka, it is baka. Osori. And a sadia, the mitsori, ye, it's jai, saboni, eye, it's cigar, a watch sticker. That it is to show you that woman when you were young. What to she that? It's sorry, it will move to a woman, the few. Fafruj anna ma nahnu fihi biye sa ebuwe bebiye we biye sa ebuwe turu hono emaye niye nyakwany enchum enko from fajarati sahoratu gayura annahum la yetatibun al kuruja minha eni akopo ma abonye hirri ene chino hoka kredo ete ebuwano Achika kra papim tete wano mbeti do mabeti edia gura nanso muti ntimi ntie wo buyam nu ntimi ntie kwanso wano mntie mu abeti no etimi agura kwanu ekwonu ene kwanu fifi to mu peso ena your traction is down eka ate tamne na mu chem nanu budai nu قال الثالث يوتواكم ينتكو كاتي اللهم او جيدا انكو ينكو اني مي استأجرت اجراء مي مفا امان فو اجوما اما مبي اجوما اما فاعطيتم اجراءهم فاعطيتم اجراءهم اجراءهم ena metia obia eka efa dwuma oba beye wayura rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba ji eka afrantia ba kope ujai wanuna ke tia ke eteto jino ujai ye wa dhahaba eno ko fatammarat ajruhu ena midi wonu ni sika no ena midi wura adwumaye mu so ena midi wonu ni sika ewura adwumaye mu hatta kati wa timinu kodi abwa ko pim te sika no eba beye ebefri mana wodi wura adwumaye mu ena afei ko pim te nyai ebe dɔso kwa pimse wadi kito na mchie joma e kwa pimse wadi kito noma ahudu opi fajaani ibada hii ewa enfieto tuwa mredi tuwa bi ena saa branchen eba amenchen kwa kala wana branchen kase ya Abdullah ya mi akuwe ati ilaiya achiri fa ituma ababaye mao fa maketu ya hemana fa kultu kakana sayani panu ekase kullu ma tara min achiri wahu ye usheni na minal ibil efa yoma kontinti wal bakara bakara any nanchie wal ganam any akonchinom ko emponchinom warraqi any enkwa nipaye ko mukadeem enkwa yem enkwa yina wanum minay papa eya wodia tito muko wa akwetia hono Ya Abdullah, my master, Yanya Kua, my master. That is a big one, that is a duk dee. And dimmy marble. And dimmy marble. Dimmy hooker. For good. And I may master, and I may catch any cell. La as a big ubika. Me new hooker. And now grown a meedy. And now grown a meedy. For a hazahu. Pulla. Evana branch and Esa, and one Nina, Yomano, any Nanchini, and Ponchino, any and one Nina, and what is our Munina. Fasakahu, Fadan Yatro Mini Shay. What is there, Nina, what one Nina had it for when Jai Tia Amame, ah, yes, the master, the Dinisita in itself. Ata wumba, wano kasi yankoko. Nkuntu kwa altu dalika, saa jubadewe ya mdiye, miyeye, samiye no. Ipsiga awajika, samide chuse, huu yankoko, wanimo nyam, maana miye nguwunti, eno obidi, obie japa debe kame, chemani, ana mdiye, etuma, edo kuwae. Eko pinse ni pan bebe se tae ni na eko e. Mankahwe. Kofruj anna manahwe. Ene masabu danwe ebwe ya abade kata. Manuta masabu we emiri enfiro hotu. Na ye nyapay eko emti eko. Fanfajarati sakhoratu. Evane ebwe ni yiri. Ene ebwe ni pikura. Ebon eyiri eyi etwe no hokra fakaraju yamsu fakaraju ano buta tiji yamsu obutie ye che samran temi temi wonu nina first one naofo sha osho brao bre ya che naofo chewie ye Now, for him for die. I'm afraid you are now from a book with some small book as sorry, and some of what will be added, and some of man, age, and some of them who hold it. Oh, and young coupon, and my uncle my uncle. Second one, or bar, or pair of band when you're band and in the unworked of mine. A band point, young man, or by the prince towers in chain. A no banny and share, and a member is done that 7 1 and a man. So 120 dinar zahab. So that can be scan a everything a year diamond gold. Man, I come back 120. There's one money to get there. And no bank to finish. And then the barber or bank has a swing and no swing. We are in your cook and no ban and no ban in first card. And then Chemran says, Kenti or Kenti or boy, Jamai, Pasta, 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 Pasta. Or your gas, this is a man in a cell. And or your gun in them, as it turned in the Nayasi, the man I did my man. And to William Nile, who moved Nayasi, who moved me, or boy, Jamai, and that is one day I want to read it. Where are they going to be Nayasi? Where are they going to be Nayasi? Jamai na dani no kwani vidiam ni na dani no kwani we wa ede no biya third one won soso obi na ba me ye adwuma enu atwe omu ni na aka grade won twa aka odi aka odi ni sika aka kan kwa wan fan to wodi aye adwuma amesika na ba fan so ni pa na baaya but say wo hu e wo we ni na Yawta, Tetako, Titana, Tankawa, Obed, Yama, Amana, Ted J, Amana, Vessel, Ned Yamana, and Amma. Now, Amana, and I do say, if I said, who did Panama, and who did I hear join a sub-degree? The Panabaya, obey the Penitica, and Amma. Then the Penitica, and Amma. A week to me, but you are the Sika, so the years were, the years must. And I will be to meet you a bit sicker. Obi, and you will be to meet my obi scatter, differ from the Lord standing here, Juma. When yes, canon for Sosa, if I'm bowed with the Sikan answer, my own candidate will seek an idea for Subisha, NTJ, and I'm the NJ, Uncle Sana. So, Subania will be a year. Then my young couple, am I a poor little three of Ramon Yam and the church? How rich they say. Nipa de sani, adipia uye pia, yani ya ninti, Na se uye ni ami nti a obe di nkuni obe paase. Na se jumadie bia so a wa uye ni ami nti no obe ni ami nti no. Fa ta jumadie no espe Yakobo Yakobo. Che ta papa ya enne maye. Che ta to be ya maye ama. Ko ma ta da ti mi ti ta bi Yakobo. Ta to be te bia nu ti o Yakobo. Ya mi te na mi bia e fu che Yakobo ye ma. Ko che ni Muhammad. Allah sallallahu alaihi wa sallam ko be yawo enam se debe ko do pa wa e tawassili e fa papa ya wa ye o di a se nyako eni e tawassili so wa e tawassili ko do papa ya o ye o di a se nyako ami yako ko so aye debe yako ko so aye wa pe die e di ama enti we ya di a e ya di se ye babul ikhlas wa ihdar diya kono a yani mu ewo a eje ojuma bi abeye no oji yani enti o ka yani yakopo enti na won onkunsuo onkunsuo eguta enye yakopo enti e na oye manu ko ba se wu ti juma wo bia ti anu ata ti ni na oye ni bi pese ka na bi adi ni pese adi se chatu ewo ka to mi ti no na mi adumo aye so mu bi eye babu tauba akaye akaye ene sabu ye babu then so omye jidie ni se onam atati mu na wu dijuma na nyenye akopo nti ena oya obebre atomoda nkopo mye se bebe akopo nti tani ene dowa ho ahodi ni ana oniska then so ahodi ene mana ibien woni nina baba ni an fa to buye no han ti gani baba ti an ko mi ni ti an fa se de ni buye ti an kan wo e mo fa ni ko je na ahodi ni so abi a o so ahodi no de de bo mi de ma ta la ti mi de se mi de wa se e buye ni an ko ko mo fa ni ko je na ni mbie ni so aba o ti wuni mbie no de de be o de na ase na o ka so o ka de o hun ti na wo se wo ye ma na wo si ko si an ni bi mi an ko ko ta ko si an ni so de be tele wo no bon fa no ko en fa no ko ti ti wa ye ti bi o si an ni bi mi an fa se ti ti bi bon fa no ko ti ti nda to mo da sa an ko ko si ni ti a ke ti a fi a ke ti a bo ni a o be ko da fa ma a ti mo da e ya ko ko o bo ye bi bi so tan ya ko ko ti ti ma hadis lo e bi ye la